aqoon la'aan waliba iftiin la'aan walbarashada waliba iyo inshal baase maadi iyo diini taas oo xoojisa aqoonta qofka uu isan leeyo sada la wada ogyaa aqoonta waliba furaha nolosha iyadana xilligan bulshada iyo kubuurarigan walbarashada heerarsha shalgadiisan sida dugsiyada sare iyo waliba heerar kale ee jaamacadda aanu ku mid ah bulshada Soomaaliyeed fursada fayla manhelna inii markaasi aan baan walbarashada iyadana lan sababayo heerarka yurogan dhaqaalaha iyo sabo kale oo family aanu ku mid ah kaamamka magaalada Baydhabo waliba kanola dad aan helna fursada walbarasho rag iyo aan raable waliba na shantay nololiyo hore oo hayeen dad markaasi baadiya kanola Abshir Hassan Ibrahim waliba sodan shan sanajar waliba isu ku nool yahay isu waliba reerje ka kumid kaamamka magaalada Baydhabo Abshir mahelna fursad isu walka barada dhiniga maadiga laakiin diiniga markaas aya baradi
ana walbarashada ay eed iyada aan diidid may weeli nasiib ma weeldan intii aan yaraa in aan walbarado arday walbarashada ma buu diini iyo maadi aan shalbahaas marka maadiga nasiib ma weeldan laakiin diiniga dhiniga quraanka ya barade sababtoo ah waqtigan yaraa waa xilliga walbarashada la roogi ana baadi roogi qolo jarahay hamigaas oo arday walba ka baradaana ma lahayn dadka hoole iyo beer falatees ku hayeen beer iyo walaaga saka mashquulsanayeen marka diniga maadiga ina seeman weldana laakiin waqtiga hadal roog ee diid aan ka hamuugina may weeli baah badan oo arday walbarashada lan qabo arday haddii waqtiga hadal roog ee dan jarta adduunkan haddii way baa arday horumar iyo maanaha walaaga say ka tiray shay kale ee galan galanna way buuha magaali iyo walaaga saadadkan badadeen marka baahdii ee diid aan jirtaan naftay ba hadda halkan waqtigii hore maadaama uu si hoos maray ardayna siban in weldan hadda way buuhayni aan walbarado fursadaasi hay marto aan ka faa'iideysid ee diid aan jeela may ba kumid tan aan hore ba kin sheegi hoole jarahay baadiyahay baadiina way buu reer guu Soomaaliye sidii dhan reer guuriyan badanta reer guuragana way buu aha qosada hadda quraanka adduunka oo dhan ba hadda meel alla meeli ad roog dalan ku baradahay oo taleefoonada iyo sheekh la sheegada geekada qad kale ad fadaas qad kale ku dalbadaas oo kale ma jarna waqti jahli ee waa roogni marka maalan ba maalan leysi in ka dhiibasay ad lan la daala dhayay dunyadu mashquul shay walaagas leey yaa way buu fursadaasi hore oo dhaaftay
dadku ku daayay heerka walbarashada waliba ku adagta isticmaalka moobilada iyo walaal lamidka waliba niyoonbad in isticmaalka moobilada xilliga iyo dirsadaayan taas oo ku caawiyaan awlaada aqoontan bilaabanga hawa aadan daadiye waliba 45 sano jar waliba ka noola kaamka dambale waliba soo kumidaya kaamamka kiyaala magaalada Baydhabo hawa aadan noolii anka badan waliba markaas ay qaadatay baadiga waliba ka adkaatay inii hela fursad walbarasho dhawaan ya markaas ay haka buqtaali magaalada Baydhabo waliba ay koorbiyaase heerka walbarashadii waliba sababo markaas ay ku waytay
walbarashada bataja ya roogtada meel mu dhaaftiinana oo meel roogo ba kuriko wal indhada kaay kuriko oo tabay walbarashada baadi ka wiinadi yaa ka de dhamaaysadi aman dogow ya bilita gali bilidki migeen ha galiin meelan wal ku bilaa waayseen kolko dugsi imbahi dugsigiina hadan ku deeri way iskoola fadi libugo iskoola nan kadadiya in yaalan galin jo i makiinadi walaasho dhaw walbarashada ata quraan fade iskool fade walbarasho buu la raaw fursada haysa dawladda ana dhalina korsaday aan galan binaysaday walbarasho diyaar nga may kullu kulumay may seeday kaam intoo ka sabdalle deeraw la raaseeday iskool oo bilaant walaal lan kadi ka ugu priyoleeyte geeku waseedi walaal lahayn ka dhiki geeki lama toobana seedi may yareena maam walaago de wiinati geeku quraang leeki faylahay ma hadda af Soomaali ignaga tamki faylahayne unu ha ku weereene ba way yareen buugtay si anan gadadi makiinadi oo walaasho iskor fuulan in yaalan adin aragtay ha ku tabay ma i weerniyon adin meelo kaleena may imbeeyi maalin ko dugsi oo maalin ee aan bahi diin inseedi oo banseedi oo maalan an walbarashada diyaar nga walbarashada diyaar aan ngahay may aray seefadaas ada faat halka bilaa oo gulwalale ka bilaa oo birabnaas biraba falfa waliba nan kasan libaro fadeer tan quraan kana rabbi asira no gijaro log bilu usje iringa bay iringa da jay rabbi asir wala tu asir ob la rigese tat o na kanan mal inga tarne ko tabe hello my kuta malangi nen sedi qurangi dirisanga ena anta o lokanga anta no jereng o malangan wal barishi fade wal barisha didde edunga dirogti masganti amme ing lehela donto fataha e bismillah mugoro to yayer.